dadweynaha reer u dur ogdiin reer u dur sanadan unataa dhaafnay way baa la soo biyeeyey howlbanga la gobaday maamulka gobadan way la biyey jiida la biyey oo master blanga la soo biyey jiidkii waa intii farmo ka godan wiil bayba fanaanay jiirooyinka la galo fadaan maamulka go-aansheeyey ani jiirooyinka la biyey dhaafkaasaa duula biya ka soona insha allahu jiirooyinkiina biyi doona arrimo ee walwada maamulka ugweeda insha allah maalin maalmaha kumid walaa bandha ka doone waan wakooda la doona may kale ogey sifaday dadweynaha reer udur lan alla lanki waldhasaw way mamnuuce ooda mamnuuce maamulka ooda alla mamnuuci ood marsheena kora dhowr jeerna kana nagni hatana ka nagaana lanki ood wada la araga ood bedkooda la araga lankusee shan boqola ganaayey in sheeganuna ciidankan in sheegana xafiiska dowladda hoose in sheegana shan boqola ganaayey lanki ood sheena oo magaalan lati oodkiweda oo saara ula araga nin ogolin arantiye may kale an ogorayne lan alla lanki waldhasaw jirid haatoy jingad haatoy derba haatoy waa la riiray xafiis dubur iskaa la riiray lankii han la riirna xafiis aan la riirna waa la isku dhasada lankuse konton doolar ganaayey ogeysiis waaye way bala faday lankaa sheega haye jirido geeka meeli ka dhasade batiikee dhasade bootiya fure shiida ka dhase jingada ka soo biye way la faday laabare lin abar lankuse barnaamijkaas nooran baanyi ani maana dadka reer u dur ka baraarugan runtii waan ka maadnaqay barnaamijyadii ay madilaha sheegi iyadan ka baraarugan derbiyaal badana dhisadoo ahay jiirooyinkii dadbana ayaa ku boohay ardaas way bafalaane lan alla lanki jiire han oodanta cariiri ka jara way baan ka nastaayaane ani usu cariirigaas maanaa jidkaas bii usu bedkishay oo usa kariiri jidka usu deganyi inu isku guuro way waase maalin maalma kumay haddii la ere meeli warkoo guuri oo baan guur wayba an sheegana dadweynaha ogeysiiska saseyaana iyadaanan ka maasantiin fuundiga fuundooyinka waa dhasaw fuundigii oo maamulka oo xafiis dubudhiskan la dareerna oo meel usan abarna usu seeda fuundigaas usuna ganaa waaye mana ogol arantie way la faday oo badalan wara dhasaw kin weere haye xafiis dubudhiskii la hariirtay ani aroo la faday ogey arantaas weydii oo usu weydiin maaha isun dambiil kar waaye lanka bedkale i kan fuundiga ka shaqeeyo haddii aad xafiiskaasan ku wardhamna way ogaadasaan in iyo dhan dambiilayin arrintaasna ogeysiis se magaalo tembereedi aan kafay lahaata dhaafkase iyo fadaana way kale fadaane dadweynahan sheegane ani maanaha meelaha laku reebi la mamnuuci araadantii laku qoda oo masnahayna qashan qobka la jeeyey oo la mamnuuci ayna ka joogna arantiya hore aan ku hadalna arantiya